Mbaka wa gavumenti mbitundu vya Mukono Fatuma Nabita kandisa wa mwenye mivu huru muendo kwa basawu omuntu ono ddala emuddwa ile vya Mukono General Hospital kutasoboze sabalwadde kufuna bujjanjabi. Ndisaba gama chino wakubati nga district akachoka kagabe mirimu district ka Disease Service Commission bafu na obuzibu nti naye bitundu ebirala bafu na obuzibu ebumu na ye boba kilizibwa okugenda maso nebeja ziko buchiko bitundu ebiranyo kusolo kufuna abakoze emirimu gya government nejitambula gamba basa nokubera okunonyeza okwenjerwa bazule kikyaganye Mukono funa wakiri abantu abagenda okulonda abakozi ba government bitundu bya Mukono nga bava mu district ezibaliranye.
Twebuza why Mukono aga district balina service commission ebafuna ebizibu si ye yaliyo ka eye Mukono nti gye bainvestigatinga wala 5 districts naye abalala babatano abalala babarecommendinga ne baborrowing from the neighbors abantu balakinga medical services because tetulina basawo not because abaliwo tebaagala kukola naye omuntu akola mu mateeka mukimanyi for duty, basta ininga, biometric system. Era mwaba furuma, basta ininga out. Na yomu utuono, umchada wanaji anumana anga yesi so musulia, gumulinye. Don't think wana sango msawa sainize out. Ngari overwhelmed with work ajakoze during the day. Ajakuda mwai ingire.
Akwele duwali ya Mukono General Hospital Dr. Geoffrey Kasirye. Aza wanjagalu nyenti omwendo gwa basawa ina mtono dala nga bakola ne batuuka ekiseera nga bakoyo olw'omuwendo gwa olwadde okweyiwa mu kifo kino okuva munda n'ebweru w'ekitundu ekya Mukono.
Kyamazima Mukono General Hospital tulina okusoomoozebwa mu kintu ky'abakozi. Bwe ntunuulira omuwendo gw'abasawo we tuka okuba nabo n'abaliwo tuli 3 mu 5 mu 10. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti buli omu kufa akola omulimu gw'abantu nga basatu. Ekituviiramu omutindo gw'obuweereza okuba nga guli wansi. Abantu balinda nnyo okufuna saaviisi so nga standard yandibadde nga bujja mu ddwaliro waakiri obeeramu essaawa emu n'olaba musawo na midani mijia hiyo ekirala abasawo gye bakoma okukola ku bantu abangi bakoowa ate omuntu wakoowa obwongo bwe bukoowa oboolyawo n'enneeyisa eyinza okusiiwuukamu